Kill it.
Ponze. Ty Weezy. 26 Life. We have a lot of things, but we don't show. Don't say.
Tukituliana sana tumepatia, tukipatiana tuombea kufulia. Tukichukiana sana tumevimbia, tukiovimbia naenda kusimulia. Tukatimbia, wanakimbia, stories zetu dada zao wanadisia. Nakanyagia, nakanyapia, wangekuwa Mungu singefanikiwa. Ndio maana sala nazingatia, mamtono nanite baharia. So pombe tu kukuna bia, hata familia sinazingatia. Wanasikia kinanukia, wakija wao ndo takimbia. 26 nige tushaingia, physically zipo size of baby mia. Kuna sababu basi tu, najiboga zabu basi tu. Kama na mwanangu Hamidu anakula nyasi tu. How we do, that's how we do. Tukila mitungi na mikasi juu. Tunamaliza na usiku huu. Hakuna I love you.
Naga love ataki dogo. Tukijua ni fake ataki shobo. Life ki boss with umli mdogo. Ataki chawa punguza zogo.
26
Frozen na roho mbaya kama vile nimepotea nyumbani. Na kichwani zimejaa kaya kama vile siko tena duniani.
Ndo maana na chana vibaya. Chana 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 ili vibaya.
So fly kama chopa. 26 ya mandota. Mimba tu kisha boka. Na tu ulei utalea mwenyewe.
Paranga leo umekutana mwewe.
Tumeishi kwa msada. Tumesomesho na mashada. Like raga 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 raga.